Sam Tago, muziki taratibu. Wanganya wangaya, mano governor Homa Bay County. Ivo Bara, Billy Mambona, wapi nyinyi? Ivo Mboga, the role model. Omanya kalale boma, omanya kalale boma, omanya kalale boma. Manyaro ndego inkune mama mapenjo inkune mama mapenjo inkune mama mapenjo nepoka ngeyo umuhimu wa mama 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 bwaza lango Nachamo pesa gosipe boma Nachamo pesa gosipe boma Nachamo pesa gosipe boma Nachamo pesa gosipe boma Okonya kosipo juanga Okonya kosipo juanga Okonya kapeso rumo Okonya kapeso rumo Ero kamano kuom konyo wetena Ero kamano kuom konyo nyiminena Ero kamano kuom konyo wetena Ero kamano kuom konyo nyiminena Oruko Richard Uda duma kachu Mano medical laboratory for pretendent Mar Eastern Central Okonyo wino matinde nigidala Okonyo wino matinde nigidala Okonyo mondi matinde nigidala Okonyo mondi matinde nigidala Okonya bela matindo dikatedo Okonyo meri matindo dikatedo Tumoloko mama tumoloko Tumoloko wenda nuyo kendo Tumoloko mama tumoloko Tumoloko wenda nuyo kendo Tumoloko nyaro ndiga tumoloko Tumoloko wenda nuyo kendo Tumoloko nyaro ndiga tumoloko Tumoloko wenda nuyo kendo Seth Kagia Soba City LC Imosu na kenodo Laboratory in CML
Ikele!
Ah! Maya! Wota sego Anakele ngolo Ah! Ah! Wota sego Ah! Ah! Anakele ngolo Awe mama nyaro ndiko manya kochia Awe mama nyaro ndiko manya kochia Nyagi auma professor manya kochia Nyathigo auma professor manya kochia Nyathigo nyando nyanda yungu manya kochia Nyathigo nyando nyanda yungu manya kochia Ochunka mama manya kochia Ochunka mama Mama Rosemary, Menelo Teru, Adongo, Mama Rosemary. mes, adango nenelo tero. Asungi mama,
nyara Lois
ni konyawa. Asungi mama, nyara Rodrigo ni konyawa.
Rest in peace mama.
Enachog mama,
kaito
mate. Enachog mama, teresa manya kanjira. Enachog mama, teresa manya kanjira. Enachog mama, mero mwari manya kochena.
Hey.